Oh mama, lele lele le, likambo na salite, lelo lingi yo me misanga de kambo e. Oh mama, lele lele le, likambo na salite, lelo la lingi na me baka kumba ya likambo e.
Jackie calibre.